ኦብ አዲስ አበባ ኦገስቲን ዲፊ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ቴክኖሎጂ አዳማ ትርሲሳዳ አከሳንጀረን ኢትካለን ሲጅሬኛ ኢትዮጵያ ተሰጥ በረኩ ማለማፍቁላት ወርበራ ኤገሌ ወጋ ወጋን ደበላዱ ፌራ ከምበረከናሞ ዲሞተ ወልወራንሳ ወሊ ወልቀበተኒ ሄዱ ደበለጀሩ
ብየተነ ከይሰጥ በረኩ ማለማፍቁላት ወርባ አንስ ካለን ሲጅሬኛ ደረን ደበላትኒን ደሜ ወጋ ወጋዳን year 2 year inflation is said to be to kumalama kuda 70% kuda sadi gay kuda kumalama kuda sagal kuda santukawe kumalama fidama percent didama tuka sadi shamfa daran ituma hamata tinin deme sanuma jabesa tinin dufe wanti boliti buinji be kaisa tu alwaransi kawaki etata baka dadda jirukunimo daran hamme sera
kitabulunis kamole motumarra wanti daga mukalen sirenya etiopia kesetti mudate akadunyati wanufe kanjadula kun fakicho furadi bufmale duga etiopia kesetti jiru hinifsuje tundubato bodis
halaka batamma adunyatu kalen sirenya kanafide kanjadu waliti buin rasha ukrainio kamputanutai waliti buin rasha ukraine kanjal kare jasadida garu sandra gara february case of percenta sudomi afurtukashan tera already kalens direnya biya kana sanjichun walitibuin so gotan lamander bambiya kana case adesiva mature akamale ak kalens direnya olko sababa gutta tera jade tinin yada
dimma kana ratti yada sami sagale america afkan kenan university filfinet kadima ma doctora kantani fi university haramaya tibarsi samu me economics kantan mahammad hasan kalen sigirenya amma ethiopia kesat mulacha jiru akka dunya tibi banjiru salpata ubatus kan ethiopia adda kantachu walwaran sabi kesat de ma turefi jiru lejechu himu
kalen sigirenya kuni gabiye tene kesat kanume partly wani mutumange de tuga qabachu danda mutumatti sirinjechu ndendeyu malif wanti adunya ratimo me dige kenya ratile dibba kabatu nisa wan egemu warani adunya amajiru kunis kan covid antifes bega mada garu kam biye kenya simo wanti tikes nu miti wan baye gudda la dibba nisa kan kabu biye kenya ke sati warani de majiru warani kun karada datin dibba kabatu kofa umata biye kenya ke sa kan omisharati jiru lekofisa dikatira lekofni omisharati olu lekofisa gari musan jira nanu addadara tinanu warani jiru kan kara tigray qofa jiru miti kara wallagati ille kan jiru dibba matasati ni kaba omisharati kana huni kuni omishagadi busa omishagadi busu kafa miti namoni warana kanarati hojjetan akara yakista urenda sabawana kana cikan kai sarati buko kuni fundinu harka musu masta ayo kai mu harka gargarsu sabar igeta wanta e isan kuni butun isani gargarsu godemu omisha biye ke yake sati omisha ke sa partly garas akademi godai jura kan bi alara kila dufu sa ka garas dem to ko fa mun ni kun omisha anjiru kan omisha musuni fimmo sabawa warana urwara bukai kana fi warra irma to warana kana fi fille ኦለ ጂቱዳ
ከነመለስ ጀሩ ወቡ መሐመድ ባይኒ ማለቃተ ቢያት መጠፈሙ ፊ ኦምሽኒ ቢየከሰ ጅሩ ወሊመዳልካና ካለን ሸጅሬኛ አካንሐመስ መለጀዱ
ጉድኒ ማለቃቲ ፊ ጉድኒ ድነግሊ ወልመዳሉ ባቴ ካለ የሰመታሳቲ ኡማ ፍከሰቱ ቢየከኝ ከሰቲ ሰወራና ካናቲ ዮሙቱ ማን ማለቀ መጠሱ ተይ ማለቀ ሁምነ ድነግሊ ከኛ ዲቆሊ ካንተይ ከመጠሱ ታሬ ዲነ ካለን ሸቲ ዳያቹዳ ከራካም ቢራቲን foreign currency da bomu nisimo kesatu marif biyekenya gara miliyona kudasaddeti miliyona kudasadde biyararra biyegalchitu wantate foreign currency ga fada bomu kunimmo anke na kuma yitu da biyarati kunimmo bale su gudda bomu
kalon sa jirenya ethiopia ta kanda bala jiru kanaf furmani malta u malaje lamani kanga fata manno bo addis abbe sadwa tasgabbin siyasa akajratu hojjechun murte sala jelu
amma ka furmasati police wangargara motumman fudade tinin sirresu nidanda garu biya akamma seta kan kesetti tasgabbin siyasa dabamu sas aka sababa gudda sokoti taw nidanda siyasa tasgabbesu waldabewan walwaransa biya kesetti baka dadda tade man juru kunundi sababa ta gurguddo kalain sejirenya hamesa jiran kesetti ramadamu wandaif wantoni sunni yoframan ademjan furam furamademu fa waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammed Hassan Gamasaaniin pirojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo amma emergensii pirojektiiwwan hin taane pirojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisan natti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa private sectoriin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waajjii oomishanii rakkoo kana furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana hiikanirratti prioritize godhanii sanarratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya keessan miidhu kan uumu qaleensa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Gabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan jedhee bilaa bara 2022 yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaan guddata tilmaama jedhu qabate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf qaadu.